Deuteronomy 23 verse 1. Olimele masendini noma enqunyiwe umphambili akana ungena ebandleni likaJehova. Verse 2. Umntwana wesihlahla akana ungena ebandleni likaJehova. Yebo ongowakhe akayikungena ebandleni likaJehova kuze kube nasezizukulwaneni seshumi. Verse 3. Owaka Amon, owaka Moabi abana ungena ebandleni likaJehova. Yebo ngowabo akayikungena kuze kube nasezizukulwaneni seshumi ebandleni likaJehova kuze kube phakade. Verse 4. Ngokuba abanihlangabezanga ngesinkwa nangamanzi endleleni ekuphumeni kwenu eGibhithe, nangokuba baqasha ukuba kumelane nawo uPileyamu indodana kaBeyori wasePetori laseMotapomiya ukuba akuqalekise. Verse 5. UJehova uNkulunkulu wakho akamlayelanga nokho uBileyamu, kepha uJehova uNkulunkulu wakho waphendula isiqalekiso saba isibusiso kuwe ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho wakuthanda. Verse 6. Ayokufuna ukuthula kwabo nenhlanhla yabo zonke izinsuku zakho kuze kube phakade. Verse 7. Unganengwa ngowakwa-Edomu ngokuba ungumfowenu, ayokunengwa ngowaseGibhithe ngokuba wawungumfokazi ezweni lakubo. Verse 8. Abantwana besizukulwane sesithathu abazala yibo bayakungena ebandleni kaJehova. Verse 9. Lapho usekama ukuba ulwe nezitha zakho, wozigcina kukho konke okubi. Verse 10. Uma ekhona phakathi kwenu umuntu ongahlamlukile ngenxa okumehleleyo ebusuku, uyakuphumela ngaphandle kwekama angangeni phakathi kwekama. Verse 11. Kepha ngakusihlwa uyakugeza ngamanzi, nanxa selishonile ilanga uyakungena ekamu. Verse 12. Makube khona indawo ngaphandle kwekamu lapho uyakuphumela khona ukuya ngaphandle. Verse 13. Ube nesimbo ezikhalimo zakho, kuyakuthi lapho uya ngaphandle umbe ngaso ubuye usibekele okuphumile kuwe. Verse 14. Ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho uyahamba phakathi kwekamu ukukophula nokunikela izitha zakho phambi kwakho, ngalokho ikamu lakho liyakuba ngcwele ukuba angaboni into engcolileyo kuwe akufulathele. Verse 15. Unganikeli kumniniso isigqila esibalekile kumniniso seza kuwe. Verse 16. Siyakuhlala kuwe phakathi kwakho endaweni esiyakuyikhetha phakathi kwelinye lamasango akho lapho sithanda khona ungasicindezeli. Verse 17. Mangingabikho isifebe sethempeli emadodakazini akwa-Israyeli nasemadodaneni akwa-Israyeli. Verse 18. Ungayingenisi inkokhelo yesifebe nemali entsha endlini kaJehova uNkulunkulu wakho kugcwalisa isithembiso kokubili kuyisinengiso kuJehova uNkulunkulu wakho. Verse 19. Ayukutsheleka umfoweni ngenzalo, inzalo yemali nenzalo yokudla, nenzalo yento etshelekwa ngenzalo. Verse 20. Umfokazi ungamtsheleka ngenzalo, kepha umfoweni awuyukumtsheleka ngenzalo ukuba uJehova uNkulunkulu wakho akubusise kukho konke obeka isandla sakho kukho ezweni ongena kulo ukulidla. Verse 21. Nxa wenza isithembiso kuJehova uNkulunkulu wakho ungalibali ukusigcwalisa, ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho uyakusibiza nokusibiza kuwe kube yisono kuwe. Verse 22. Kepha uma uyeka ukwethembise, akuyukuba yisono kuwe. Verse 23. Lokho okuphuma emlonyeni wakho uyakukugcina ukwenze njengokwethembisa kwakho uJehova uNkulunkulu wakho, isithembiso sesihlo wasethembisa ngomlomo wakho. Verse 24. Lapho ungena esivinini somakhelwane wakho, ungadla izithelo zomvini usuthe ngokuthanda kwakho, kepha ungafaki lutho esitsheni sakho. Verse 25. Lapho ungena ezinhlangeni zamabele omakhelwane wakho, ungazikhi izikhwebu ngesandla sakho, kepha ungabeki isikela ezinhlangeni zamabele omakhelwane wakho.